njani ubhizi nombala ehleli nochop ebecape town makhasete nakanjani bebethi abazi indaba kalazi benodala baphuza nepantshi bebethi abazi indaba kalazi benodala baphuza nepantshi ucabangani ufuna imali bethola kanjani ubhizi nombala ehleli nochop ebecape town makhasete nakanjani bebethi abazi indaba kalazi benodala baphuza nepantshi bebethi abazi indaba kalazi benodala baphuza nepantshi. Ufuna imali, uthola kanjani? Ubhizi nombala, ehleli nochop, lapha eCape Town. Makhasete, nakanjani? Bebethi abazi, indaba kalazi. Benodala, baphuza nepantshi. Bebethi abazi, indaba kalazi. Benodala, baphuza nepantshi. Ucabangani? Ufuna imali, uthola kanjani? Ubhizi nombala, ehleli nochop, lapha eCape Town. Makhasete, nakanjani? Bebethi abazi, indaba kalazi. Benodala, baphuza nepantshi. Bebethi abazi, indaba kalazi. Benodala, baphuza nepantshi.